guys, it's Abigail na leo nimekuja Afrodoc Hair Transplant Center kufanya hair transplant. So nilikuwa nimeka dreadlocks after 6 to 7 months, nikaona nywele inakatika hapa mbele, nikaanza ku lose nywele huku mbele as you can see. So that you like kupoteza nywele, kukosa hairline imenifanya nime lose confidence self. Nani niki like siwezi kaa bila kuvaa kofia, siwezi kaa bila kuvaa wig, siwezi toka hivyo na feel niko uncomfortable. So nikaanza kujaribu kutafuta hizi hair growth oil nini, nikaona Aziwak. After kuona Aziwak, nikaanza kutafuta sasa option nyingine, ku scroll TikTok online, nikapatana na video ya Dr. Peter. Patana na hii video ya Dr. Peter, nikaangalia, nikaona ana explain about hair transplant na vile anafanya hizo everything. So nikamcontact, akanieleza about hair transplant and everything. Na nikaona like, yeah, why not pia mimi sijaribu hair transplant. Nikakuja tukaongea and I'm here today jaribu pia mimi hair transplant. So let's see how it goes.
Good morning, Abby. How are you?
I'm good.
Yeah, looking forward. You are ready?
I'm ready.
Today?
Yeah.
Good, okay.